I gotta flag the kids, right?
I'm gonna leave you here at my house, take care of my house. No girls, no alcohol, no cat, no partying.
Take care of my house, please. Okay? Okay? Okay. All right.
Black Market Records.
Many people come na baru wengi watago ani walopenda tamtam wenye mado hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost ule wa roho mambie napenda roho hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambis hapa na pale hapa na pale hapa na pale nikijibambis hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambis hapa na pale hapa na pale hapa na pale nikijibambis. Stop planning, throw money, spend money, make money, nishio bani. Ukiboeka kuja area, tulie ndani. Signal mishika kama area, tuko mbali. Aki meri 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 go round. Uski bado niko nyuma yako still na skank. Adi akili mehang, nilikuwa still kwa plan. Tell me what I want, niko juu ya mirang. Non-stop, nienda sana Bangkok. Komechoka kuniono, neza change angle. Anko, tanipenda by force. Kono nanga niki grind, wala unadhani jokes. Many people come, na baru wengi watago. Ani walupenda tamtam, wenye mado. Hasa, sabuni ya roho, mambie na fota ghost. Na ule wa roho, mambie na penda roho. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale. Tukijibambis, hapa na pale. Hapa na pale, hapa na pale, nikijibambis. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambis. Hapa na pale, hapa na pale,
you alive.
Hapa na pale, nikijibambis.
Nataka hawa na wale, na pia kale. Na ulete bia sponyoka tagi makale. Sechik ni vale, ni wakitale. Tulijengana sayere na ishigeti kale. Future ni bado mko last year. Andovu ni kuu na hivu bado ndo minasikia. Tipesa ni nyingi kau jinga ya salasia. Buroti magutado anyo bako hanatea. Miu wabadilisha kama dikla. Lazima feature white si machupa ni za kibla. Kujimba sijawai labda deme yako a reply. Ime kupita kama housefly. Akiwa lie.
Kam na baru wengi watago. Ani walupenda tamtam wenye mado. Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost. Na ule wa roho mambie na penda roho. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambis. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambis. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambis. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambis.
Nilimshow mimi na umwa na kichwa, akaniambia
niko na dawa ya kichwa.
Akafunga ponytail, akacheza na lips. Nikacha kumwona kichwa, umanza kona skill. Akonde the na heels, she's a freak for real. A very nice, ni kama na ni die. Amewacha ngodha kwangu, kana mark territory. Ata earrings, nimepata ndani ya gari. Kana mark territory, a very nice. Chali yake mina slice.
Many people come na baru wengi watago. Ani walupenda tamtam wenye mado. Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost. Na mle wa roho mambie na penda roho.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale,
tukijibambis.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale,
nikijibambis.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale,
tukijibambis.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale,
nikijibambis.